litude obubi obuji na ye omulumpo satukuma
Yeah.